And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of
Futhi kufundeka kanje uElijah waseTishibi owayengogogobeleyo kwaGiliyadi wathi kuAhabi kuphila kwenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe akuyoba khomazolo namvula kule minyaka emithathu kuphela ngesiyalezo sezwi lami.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cedrus.
Izwi lenkosi lafika kuye lathi, soka lapha uye ngasempumalanga ucashe ngasemfudlaneni iKereti, Kereti, bengiqonde ukusho njalo ongaphambi kweJordan, kuyakuthi uphuze emfudlaneni yalile amagwababa ukuba akondle.
So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the
Wahamba wenza njengezwi lenkosi ngokuba wahamba wahlala ngasefudlaneni iKereti ongaphambi kweJordan amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni nesinkwa nenyama kusihlwa waphuza emfudlaneni.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him saying,
wathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngokuba yayingekho imvula ezweni. Kwase kufika izwi lenkosi kuye lithi, vuka futhi uye eZerefati elingelesidiyoni uhlale khona, bheka yalile lapho umfelokazi ukuba akondle.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks.
Wayesuka waye eZarephati esefikile esangweni lomuzi, bheka umfelokazi wayecakasha izinkulu khona. Wambiza wathi, ake ungilethele, ngiyakucela ingcosana yamanzi sitsheni ngiphuze.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
Esasuka ukuwalanda wambiza wathi, ake ungilathele ngiyakucela nocezu lwesinkwa esandleni sakho. Kepha wathi, kuphila kwenkosi uNkulunkulu wakho, anginalo necebelengwane, ukhona kuphela ukhweshe lwempuphu embizeni nengcosana yamafutha ophisweni, futhi bheka ngicakasha izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungiselele khona nokwendodana yami ukuba sikudle sife.
And Elijah said unto her, fear not.
Wayesethi u-Elijah kuye, ungesabi, hamba wenze njengokusho kwakho, kepha ngenzele mina kuqala icebelengwane elincane, ngakho ulilethe kimi kwandukuba uzilungiselele wena nendodana yakho.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel.
Ngokuba isho kanje inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi imbiza yempuphu ayikuphela nophiso lamafutha alikuswela kuze kufike lolu suku inkosi enisa ngalo imvula emhlabeni.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days.
Wayesehamba engena wenza njengokusho kuka-Elijah, wadla yena naye kanye nendlu yakhe izinsuku eziningi. Imbiza yempuphu ayiphelanga nophiso lwamafutha aluswelanga njengezwi lenkosi elakhulunywa ngu-Elijah.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen.
Okwenkulumo yakulokhu kusa ngaphambi nje kokuya phesheya kwezilwandle, ngikhethe indikimba yalokhu, qiniseka ngoNkulunkulu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Futhi manje, Nkosi, busisa izwi lakho lapho liphuma, futhi kwangathi umoya ongcwele ungathumba izingqondo zethu nemicabango yethu, futhi asilungiselele okusihambela kwakhe njengoba sibucelile ukuba afike.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
Ukuba asizi endlini yenkosi ukuba sibonwe noma sibone kodwa ukuba sifunde ngawe nokuba sazi ngemvelo yakho nendlela yakho nezizathu zakho ukuze sikwazi ukubhekana nezinkinga zokuphila nesiqiniseko sangempela siqinisekile ngoNkulunkulu siphe khona nkosi egameni likaJesu siyakucela amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty, and people was in the street starving.
Kufanele ukuthi kwakusekuseni kwakusabekayo kwakushisa kakhulu futhi kunezintuli nabantu wayesemgaqweni bebulawa indlala nomhlaba wawushisa kakhulu wawusulungele ukusha konke lokhu kwakukuboniswa kwezono zabo nokubola kwabo kokuziphatha.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel.
Yabo, uHabi wayebusa kwa Israel. Ngesikhathi noma phezu kwa Israel futhi wayemubi ukwedlula onke amakhosi akwa Israel. Akukade kungekho inkosi embi njengoHabi, ukuba yena ufundiswe ufuthi wayazi kangcono ekehlukelekanga ukuba aqhubeke nokungamthokozisi uNkulunkulu kuyonke into ayenza.
Although he had a great military system.
Nakuba wayenenqubo enkulu ezombutho nabantu basebephumelele kakhulu phansi kombuso kwakhe, kodwa nokho ungeke wangamthokozisi uNkulunkulu bese ulindela ukuthi uzedlulele isikhathi eside kakhulu.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
wasekuthi-ke emshadweni wakhe esikhundleni sokuganwa phakathi kwabantu bakubo uqobo wawela wase eganwa yisoni okukhonza izithixo ukukhonza izithixo waganwa nguJezebheli futhi wayengesilo ikholwa futhi akukho kholwa elifanele like lize liganwe ngokungakholwayo kungabi ngaphansi kwanoma yimiphi imininingwane nifanele njalo niganwe abakholwayo. Kodwa uHabi wayenze lento embi futhi akungabazeki kepha ukuthi uJezebheli wayengowesifazane omuhle futhi wayekhangwe yilokho ayibukeka ayikho esikhundleni salokho ayikho. Yilokho abantu abaningi kakhulu benza lelo phutha elifanayo kuze kube ngalolu suku.
And she had brought idolatry in the nation among the people.
Futhi wayengenise ukukhonzwa kwezithixo esizweni phakathi kwabantu nabantu abaphristi befundisi babo base bebambeke kulokhu ukufunwa ngokuthandwa ngabantu okukhulu. Futhi kuyiso impela isithombe sizwe lakithi namhlanje. Siwele phansi kokufunwayo uthandwa ngabantu. Akungabazeki ukuthi abaphristi bacabanga ukuthi kwakuzolunga inqobo nje uma uhulumeni wabo wayethe okay kukho, kodwa angikhathali ukuthi uhulumeni uthi okay kokuphi, kuzofanele kube yilokhu uNkulunkulu athi okay kukho. Nabantu bacabanga ukuthi kwakuzolunga uma bebe ngonqa phambi kwezinye zezinto zabo zezwe. Nomunye angahle angicele ukuba ke ngiphindelele kulokho engisanda kusho nje ukuthi kwakuyisithombe esinokwenzeka impela sanamhlanje.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it.
Singahle singacabangi ukuthi singabakhonza izithixo kodwa siyibo, nohulumeni uyakuvumela abantu namhlanje bangabakhonza izithixo ngoba bakhonza izithixo, abanye babo bakhonza izincwadi zamabhayisikopo zibe izithixo, abanye bakhonza imali ibe izithixo, nabanye bakhonza izincwadi zethelevishini njengezithixo, kodwa konke okubeka kube phambili kwaNkulunkulu kuyisithixo makube noma kungaba yini. Ngisho nakuSathane isitasethu esikhulu ungosmart impela uze ngisho abeke ngezinye izikhathi ibandla libe ngaphambi kwaNkulunkulu. Ungahle ube nebandla elikhulu, kungaba yisakhiwo esikhulu, noma kungaba ihlelo elikhulu kanti futhi kungaba inhlangano yebandla enkulu kodwa makungafiki lutho lube ngaphambi kwaNkulunkulu enhluzweni yakho noma yini futhi ephambi kwaNkulunkulu isithixo.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be.
Nalabantu babazi ukuthi wayengekho emoyeni njengoba babevamise ukuba njalo phansi kokubusa kwamanye amakhosi futhi bacabanga ukuthi ngoba nje babeyisizwe senkolo ukuthi yonke into yayizolunga futhi yileyo ndlela esesifike ngayo kuleyo ndawo nathi. Ezinyangeni ezithize ezedlule ngakhuluma nomngani wami okahle kabi futhi wathi umfowethu Branham ngikholwa ukuthi uxozomele le-United States ngokusondele kakhulu. Wathi usala njalo ubhonga ngesono nokuthi uNkulunkulu uyoshenisa kanjani lesizwe ngathi ufanele akwenze ukuze abe ngonobulungiswa.
That this nation was founded upon the scriptures. And our forefathers.
What mfowethu Branham uyakhohlwa ukuthi lesi sizwe sasungulwa phezu kwemibhalo nokhokho bethu bafika lapha noNkulunkulu wasinika lelifa futhi isizwe senkolo.
I said that is true. Oh, love it, and no one knows how I appreciate this nation.
That's iqiniso lelo. Konke okwakho futhi akukho umuntu owaziyo ukuthi isithokozela kanjani lesi sizwe. Kodwa buka mfowethu, u-Israel naye wayekhethwe nguNkulunkulu futhi wamthumelela abaprofethi namadoda adumile. Kodwa uNkulunkulu ngeke asimele isono.
He made Israel reap every grain they sowed.
Wenza u-Israel avune zonke izinhlamvu abazitshalayo. Futhi uma enza u-Israel avune lokho ayekutshalile, uzosenza sivune lokho esikutshalayo. Akabheki buso bamuntu. Futhi sesifike endaweni ukuba sicabange ukuthi ngoba siphumule phezu kwalokho okwenziwa ngokhokho bethu noma phezu kwalokho abasunguli bethu abakhulu bamabandla ethu lokho ukuzinikela kwabo okukhulu okuyikho uNkulunkulu okulungile futhi uthokozeleka kakhulu.
But we cannot draw salvation from what they did.
Kodwa singeke sadonsa insindiso kulokho abakwenzayo. Insindiso udaba lomuntu ngamunye phakathi kwawo wonke umuntu noNkulunkulu, hayi phezu kwesizwe ngebandla lakithi kodwa ngathi uqobo phambi kwaNkulunkulu siyaphendula.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Sekufike endaweni ezweni lakithi sekuze kwaba phakathi nabantu bakamoya kakhulu impela esinabo. Uya kwabesilisa bakamoya nabesifazane futhi uyathola enhlizweni yabo ukuthi kukhona okushodayo.
We have been in the last few weeks. I've been going over some
of these things. Emavikini ambalo edlule bengihamba phezu kwezinye zale zinto futhi ngithola ukuthi emadodeni engangicabanga ukuthi yayingumnyombo nokho ngithola ukuthi babeka izigcizelelo phezu kwezinto isikhashana behamba-hamba futhi bethi uNkulunkulu ngipha ukuthi nokuthi okukhulu kunakho konke uNkulunkulu upha uyakhohlisa.
Material things don't always.
Izinto ezinkulu eziphathekayo aziphumuli njalo entandweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza imvula ehlele phezu kwabalungileyo nabangalungile. Kodwa izwe alikudingayo namhlanje akusikho ukukhohlisa kokukholwa ukuzama ukuba uzikhohlisele entweni ethize bese uyibiza ngakamoya. Ngezinye izikhathi ukukholwa kuyokwenza izimangaliso ezinkulu futhi noma kunjalo akuvele enhlizweni kamoya. Ayishongo yini inkosi yethu? Abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi angenzanga yini lokhu nani nalokhu ngegama lakho na?
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity.
Futhi ngiyakuvuma kubo, sukani kimi nina benzi bobubi. Yini ububi na? Kuyinto owaziyo uyenza ngokufanele futhi ungayenzi. Angizange nginazi iyosho futhi siphila kuloku lusuku. Esikudingayo namhlanje akusiyona inqwaba yezinto eziphathekayo. sinakho lokho asidingi amabandla amakhulu kunamanye asidingi izinhlangano zamabandla ezinkulu kunezinye asidingi okuningi kakhulu emsakazweni nakutelevision asikudingi okuningi kakhulu kanjalo kwalezi zinto kodwa esikudingayo namhlanje ukuba sibe abakamoya umuntu abazozithoba phambi kwankulunkulu uma bengenandibilishi futhi bezokukhuleka uze uthi lowo moya phakathi kwabo wonaliseke ngobubele bukankulunkulu bese kwenzeka imvuselelo ngaphakathi kwenhliziyo yabo eguqula indlela yabo yokuziphatha nendawo ebazungezile abaphila kuyo
You might not have a pair.
Ungahle ungabi nalo iphere zicathulo zenyaweni zakho. Ungahle ugqoke amanikiniki kodwa into ethize enhlizweni yakho icula amagama amnandi kaNkuluNkulu. Ngingagqoka ukuba nalo kunayo yonke imali ezweni. Ngakho ungeke wathi izinto zemvelo njalo kuyisibonakaliso sesibusiso sikaNkuluNkulu. UDavide wakhuluma lokho enkosini ukuthi wayembonile omubi enabise ezakhe njengomuthi omkhulu ogxilileyo. Kodwa uNkuluNkulu wambuza sewake wamnaka ekugcineni na? Akunandaba ukuthi sigqoka izingubo ezinhle kanjani. Ukuthi sidla kangakanani lokho akusikho kuya ebukhoneni bukaNkuluNkulu lo mzimba esihlala kuwo uyabhubha ungakhathaleki ukuthi unakekelwa kanjani kodwa ngumphefumulo okumuntu isimo somoya esihamba singene ebukhoneni bukaNkuluNkulu ophilayo Kodwa sithatha izinto ngokuqiniseka ukuthi cishe zinjalo. Sicabanga ukuthi ngoba nje sisizwe kanjalo noHabu nabo bonke abakwaIsrayeli ngalolo suku babethathe izinto ngokuqiniseka ukuthi cishe zinjalo ukuthi yonke into yayilungile. Abapriesti babo nabashumayeli babezame ukubatshela konke kukahle yonke into inhle nje. Kodwa Babenayo oyedwa wamemeza emelene nento engalungile ngoba lo oyedwa wayazi ukuthi uNkulunkulu ongcwele wayengena kuleyisiswa izinkambiso zesimodeni zenkolo engencwele kanjalo uNkulunkulu wasezulwini ulokhu efana namhlanje ukho konke ekwemizamo yethu nezinto ezinkulu esizama ukuzenza uNkulunkulu akasoze athokoziswa ngaphandle kwempilo engcwelisiwe yonke phambi kwakhe
We might build schools.
Singahle sakhe izikole namathempelana namathebanakele singahle sibe nezinhlangano singahle senze izinto ezinkulu kodwa nokho uNkulunkulu angeke aneliseke kuze ukuthi umphefulo womuntu ube ngongcwelisisiwe altar kaNkuluNkulu uhlwaniselwe imisebenzi kaNkuluNkulu futhi anisakutholi lokho Ithola ukuthi imihlangano yethu yemkhuleko ibuthakathaka kakhulu uthi nje akube ngumzuzu womkhuleko sigqumele embedeni sithola ukuthi lokho kwenzeka cishe kanye noma kabili ngosuku kanti sonke sinecala Isizwe sakithi ngokwesimilo sokuziphatha siyabola sino Billy Graham no Oral Roberts ndawo zonke Kodwa kuze kufike ukoma enhlizweni yeMelika ukububisela kuNkulunkulu ophilayo futhi uye esehlakalweni esiphilayo uye ekholweni okungafiyo kuNkulunkulu ophilayo kuphela sishaya ubuchopho bethu njengoba bekungashiwo sibukhiphe singahle sihambe nesifuba sethu sivulekile nokhololo bethu bebheke emuva futhi sihambe sehle ngomgwaqo futhi sifise kuba sibizwe ngodokotela noma umfundisi mhlonishwa Singahle seluse amabandla amakhulu kunawo wonke kwelikhona ezweni futhi singahle nje sibe nene ngakho konke esingaba yikho ukuthi akukho umuntu ongabeka umuno empilweni yethu Kodwa uze lo mphefumulo ongaphakathi kithi uvuthele uNkulunkulu kuze kuthi into ethize phakathi lapho elangazelele yena njengendluzulela ilangazelela umfudla wamanzi umphefumulo wami womele wena oNkulunkulu size sifike kulowo hlobo lwesehlakalo Ngakho ke ubukhomanisi nokune kuzozuza izindawo njengoba benza futhi konke kujoyina esingakwenza akusoze kwamumisa bubikezelwa ukuthi bufike kodwa uNkulunkulu ubiza ebandleni lakhe ukuthi lona wesifazane omncane ufanele ukuthi wenjani ekubalulekeni kwengqondo kaElijah ngoba ngokujwayelekile ukwenza kwakho kuyakhombisa ukuthi uyini kanti futhi wayekhethwe ukuba abungaze umprofethi kaNkulunkulu kumbulani wayengowezizwe hayi umJuda
and the land was burning up and no doubt that this little woman being
nezwe lalivutha phe futhi akungabazeki ukuthi lona wesifazane omncane engobaluleke kangako ngengqondo uNkulunkulu wayengeke embize ukuba wayekade engesuye ofanele ukuba abungaze umprofethi kaNkulunkulu ukuba wayengeke neze athumele umprofethi wakhe endlini engefanele kwakungesikho ukukhetha kwakhe kwakungukukhetha kwaNkulunkulu kwakungesuye wesiphazane embiza kwakunguNkulunkulu embiza wayekade ebekwe ngasemfutaneni amagwababa ayemondla kodwa kwakungukuyala kwaNkulunkulu ngento ethize ukuba yenzeke futhi uNkulunkulu ngempela waya ekukholweni ngemvelo efanayo kwaElijah
She was a widow woman.
Wayengumfelokazi futhi sonke siyazi ukuthi yini aye umfelokazi ayedlula nayo indoda yakhe isifile nomfana omncane ukuba amkhulise futhi emazweni lapho babethembele ekudleni kwabo usanhlamvu babengenazo izikhungo zemiqhamo njengoba sinazo namhlanje nezitshalo ezivikelwa babethembele ekudleni kwabo okusanhlamvu futhi ngenxa yobubi babantu nesimilo sabo sokuziphatha sibola kwakulethe isomiso ezweni lapha bonke babebulawa indlala futhi befa bese kuthi-ke sithole ukuthi akungabazeki wayekhuleke ubusuku nobusuku ubusuku bonke lapho eqala ukubona leyo mbiza yempuphu yehla 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 futhi kufanele ukuthi kwafika endaweni kwaze kwathi kwakungasekho ngisho nenye inkomishi egcwele impuphu embizeni ayesenakho kuphela kwase kukhoshezanana nje ukufa kwakuze ngqo kuzongena esangweni emnyango wakhe ukuba yayingekho indlela yokubuyela athole okunye sonke isizwe sasibulawa yindlala futhi amafutha ayegcwala isipuni nje asele sitsheni sincane amafutha angakho nje naleyo mpuphu engakho kubekwe phakathi kwakhe nokufa ufanele ukuthi wabaqotho ngempela ngemikhuleko yakhe ake lokho kugadle ekhaya lakho kuyabaqotho ngokuthe xaxa kunoma sinjalo kulokhu ukusa lapho sazi ukuthi ufa kulele emnyango futhi ngikhona ukuthi mhlawumbe mesingacabanga mhlawumbe lokhu ukuthi wayekhuleke ubusuku bonke kulukuquko ukuba olunye futhi usuku lwakuxazulula wayebuka izindebe ezimhloshana zomfana wakhe omncane oneminyaka ethi ayibe mithathu noma emine ubudala futhi wayewabona amathambo akhe uqobo encipha njengoba inyama yayisisuka kuwo futhi kufanele ukuthi kwakukade kuyinto esabekayo njengalo mama ebona lezi zinto zihamba futhi nokho nezandla zakhe ziphambi kwaNkulunkulu ekhuleka ubusuku nemini manje sesize safika phansi okhweshweni olulodwa lempuphu lesipunu samafutha
May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again.
Niyazi uma sesivume izono zethu futhi sahlangabezana nazo zonke izidingakhalo uNkulunkulu azidingayo. Sakholwa kuNkulunkulu kunemininingwane uzofanele kuhlakatshezwane nayo futhi ngokwentando yakhe. Niyazi uma sesivume izono zethu futhi sahlangabezana nazo zonke izidingakhalo uNkulunkulu azidingayo. Sakholwa kuNkulunkulu kunemininingwane uzofanele kuhlakatshezwane nayo futhi kungokwentando yakhe. Futhi sesivumile izono zethu futhi senze onke amaphutha esiwenzile sawalungisa senza yonke into esaziyo ukuthi yenziwa kanjani zonke izidingakhalo uNkulunkulu azenzile noma wazicela sihlangabezane naso leso sidingakhalo futhi nokho ulala ethule angeke nje asiphendule
I'm sure that I'm speaking to
Ngineqiniso ukuthi ngikhuluma kubantu kulokhu kusa osefikile kuleyo ndawo sengibe ngapha lapho izikhathi eziningi uqobo lwami. Lapho ngibuyela khona emuva ngase ngilandela umkhondo wempilo yami futhi ngaphendula onke amatshe futhi ngithola ukuthi ngenze into ethize engalungile. Ngiyahamba ngivume bese ngithi Nkosi Nkulunkulu ngizoyilungisa bese ngihamba ngenze njalo. Bese ngiyabuya futhi bese ngithi manje Nkosi wena unguNkulunkulu uzongiphendulela impela ngihlangabezane nazo zonke izicelo obudinga ngizenze nazo zonke izidinga khalo ngihlangabezane naso futhi noma kunjalo akuyinkunyakazo ubonakala sengathi uhlezi uthule yingale yonkathi ofanele uqiniseke ukuthi unguNkulunkulu.
The only thing is that in your heart to be certain of God.
Ungadumali. Into kuphela yile ukuthi enhlizweni yakho ukuba uqiniseke ngunkulunkulu. Ingcikithi yami qiniseka. Uqala ngaphambi kokuba wenze noma yini. Qiniseka enhlizweni yakho ukuthi ngunkulunkulu. Futhi uma usuhlangabezana na yonke into ayishilo khona ke uqinisekile ukuthi unguNkulunkulu kuyilapho ke ukukholwa kuhamba kuyosebenza khona khona lapho ukukholwa kuma kuqine ukuba kuyazi ukuthi ukhona. Futhi uhlangabezana nazo zonke izidinga khalo uyakholwa ukuthi ukhona nokukholwa kubambelele kuqine. Oh alibusiswe igama lakhe. Ukukholwa akuya kugudluka ngokuba kuqinisekile ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ungumvuzi walabo abamfunisisayo. Kwangathi lokhu kungahamba kwehlele le kujule futhi kungagudluki neze kuwe Thiphonakele kaBranham uma uhlangabezane nezidingakhalo zikaNkulunkulu futhi enhlizweni yakho uyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu kuphela uvivinya ukukholwa kwakho ngokuba uyathanda ukwenza lokho. Usivumile isono sakho futhi usuhlangabezana nazo zonke izidingakhalo uNkulunkulu azidingayo futhi usalokhu ulele ethule khumbula ukukholwa ukuthi ukhona. Khona-ke ukukholwa kubambelela kukho kungazi ukuthi kumayelana nani konke kodwa uyazi ukuthi ukhona futhi kuqinisekile ukuthi ukhona. Manje-ke khumbulani uma ekhona amazwi akhe lizofanele libe yiqiniso futhi uma ekudinge ukuba uhlangabezana nale mininingwane futhi wakwenza ubophezelekile ukuba anakekele izwi lakhe. Ungahlehlele emuva futhi uthi awu angizange ngiphiliswe ngi-oh wena ompofu ukukholwa okubuthakathaka ungakukholwa lokho. Uma yonke into ivunyiwe na yonke into isiphumile futhi uhlangabezane nesidingakhalo sikaNkulunkulu ukukholwa kubambelela khona lapho akukho lutho oluze kugudluza ukhona futhi uqinisekile. Labo abalinda inkosini bayothola amandla amasha bayokukhuphuka ngamaphiko okhozi bayogijima bengakhathali uma behamba abaye kukuphela amandla. Linda uma uhlangabezana nezidingakhalo zakhe lokho kuletha kukholwa kwakho kwala manqamu. Uma uhlangabezane izidingakhalo zikaNkulunkulu senziwe noma wahlangabezwana naso futhi usinake ngokugcwele futhi wenze yonke into uNkulunkulu akudinge ukuba uyenze khona-ke ukukholwa kwakho kuphumula khona lapho ukuthi ukhona qiniseka ngoNkulunkulu. Niyazi uyathanda usivivinya uyathanda ukubona isinyathelo osithathayo sokukholwa kwakho. Mina ikwazi lokho na uNkulunkulu uyathanda ukubona ukuthi uyothatha isinyathelo kangakanani. Uma uthi oh Nkosi ngiyakukholwa wena ungumsindisi wami ngiyakholwa ukuthi ungumphilisi ngiyakholwa ukuthi unguye onikezana umoya ongcwele nezinto engizidingayo unguNkulunkulu onikeza lokho. Bese kuthi-ke uma uvuma zonke izono zakho futhi uthembise uNkulunkulu ukuthi uzokwenzani uma ezokuvumela uphile bese kuthi ke ngoba akwenzeki usuke ubaleke njengegwala ndawo ndawo uNkulunkulu ngeke akusebenzisa lokho ayikho indlela kuye yokuba akusebenzise ayikho indlela kuye yokuba akuphendule ngoba uphendule kuphela ngokukholwa bese kuthi khona manjalo usuke uhambe futhi ngeke aphendule kodwa okwangempela ukukhola kweqiniso uma lapho uqinisekile ukuthi uNkulunkulu ukhona qinisekisa ukuthi ukhona futhi uma uNkulunkulu ecela lento ukuba yenziwe ukuba uvume izono zakho kanjalo njalo futhi ukwenzile ukukhola ukuthi ukhona uqinisekile ukuthi uzokwenzeka.
Your request has to be granted.
Isicelo sakho sizofanele sinikezwe. Oh, ngithemba ukuthi anikugeji lokho uma uqinisekile ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uqinisekile ngezwi lakhe. Bulindele kuphela ukunivivinya. Wakwenza izikhathi eziningi. Ake siyibukeze esisodwa noma ezimbili zehlakala. Ake sicabange abantwana bamaHebheru babengeza kukhothama esithixweni. uNkulunkulu wayenokubathemba. Futhi ngenkathi bezwa ukuthi babezodingeka baye esithandweni somlilo bathi uNkulunkulu wethu unamandla usikhulula ulesothando kodwa uma engakwenzi asikhothami kunoma yisiphi sezithixo zakho. Niyabo, babenokuqiniseka futhi beqinisekile ngoNkulunkulu. Babazi ukuthi wayenguJehova, babazi ukuthi wayephendula umkhuleko, kodwa noma ngabe wakwenze udabeni lwabo noma cha kwakuyoba ngokuhle ngakho nje benza isitatimende sabo, bavuma izono zabo futhi bahamba bangena ekufeni. Ngenkathi baya esithandweni somlilo bazi ukuthi babeqinisekile ukuthi uma uNkulunkulu ebadedele basha wayezobuya bavuse futhi ekuvukeni. Babeqinisekile ngoNkulunkulu ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu wayesobenzela yonke into eyibe ngokuhle kubo futhi uma siqinisekile ngoNkulunkulu siyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza yonke into ibe yinhle kithi. Ngakho benze istatement esisodwa babeqinisekile futhi bahamba bayongena ngqo esithandweni somlilo noNkulunkulu wabadedela baya lapho ehlezi ebabuka wayefuna ukubona isinyathelo sabo abasithathayo. Ngenkathi inkosi ithi, ndikhothamile ngenkathi icilongo likhala na, bathi qhabo, asikhothamanga nakho ukukholwa kwakho kubambelele ngqi. Awu, manje ke uma ningakhothamanga, niyasazi isimemezelo sami, yebo siyasazi isimemezelo sakho. Isimemezelo sami singukuthi isithando sizoshisa ngokuphindiwe ngesikhombisa sishise ukwedlula isake saba yikho futhi zoniphosa phakathi lapho seniyayifuna manje ukukhothama na qhabo asizukhothama nakho ukukholwa kwabo. uNkulunkulu uthi awu ngizobona ukuthi bazokwenzani ngakho ngizobona ukuthi sinyathelo sini abasithathayo ukukholwa kwabo akunaso. Ngakho yathi bophani izandla zabo futhi nibophe izinyawo zabo bese ibaqalisa ukubayisa esithandweni base benyukela kuleso sithando nomlilo ebusweni babo. uNkulunkulu esalokhu emile ewubuka kodwa babeqinisekile ukuthi wayenguNkulunkulu. Babekwenzile ukuvuma kwabo, babelungise yonke into ababazi ngayo, babeqinisekile ukuthi wayenguNkulunkulu. Ngakho bahamba benyukela ngqo kulesi sithando somlilo khona ngqo emzuzwaneni ugcina nangu efika egibele ephuma emazulwini esenqoleni yomoya ovunguzayo waphephetha imimoya epholile kubo ngenkathi ebayaduduza futhi wakhuluma kubo uNkulunkulu udedele ukukholwa kwakho ufike endaweni lapho uzothatha khona isinyathelo. Kwakukhona uJob kwiTestamente elidala ngenkathi uSathane ummangaleli wethu wamangalela ukuba yisoni sangasese kodwa uJob wayazi ukuthi wayengonanga wayazi ukuthi wayevumile yonke into ayenzile futhi wabeka umnikelo wokushiswa phandle lapho. Leso kwakuyisidingakalo sikaNkulunkulu yilokho kuphela uNkulunkulu ayekudinga kwakuyilowo mnikelo wokushiswa nokuvuma noJobe uzenzile lezo zinto. NoSathane wathi izothatha amakamela akhe ukuba uyisicebi, izothatha izimvu zakhe futhi ekugcineni uthathe abantwana bakhe abasondele kakhulu kunakho konke enhlizweni yakhe. Noma kunjalo uJobe wama ngokufanele ngokuba wayemazi lowo uNkulunkulu kahle, wayeqinisekile ukuthi wayenguNkulunkulu ngokuba wayekhulume kuye futhi wayehlangabezane nazo zonke izidingakhalo zakhe. Wafunisisa phansi wayeseyathola ngiwenze wonke umnikelo wokushiswa, ngathi enhlizweni yami mhlambe ngenkathi amadodana ami enikeza edili namadodakazi ami ethamela mhlawumbe enze isono ngokufihla enhlizweni yabo, ngakho ngizonikela ngomnikelo wokushiswa ovela kuwo futhi ngivume isiphambeko sawo. Oh uNkulunkulu, uma umuntu egcina lokho uNkulunkulu athe akwenziwe, uqinisekile ukuthi uNkulunkulu uzofanele aphendule ukukholwa kumbizela enkundleni ngaso sonke isikhathi. Uma usuwenze lokho owaziyo ukuthi kulungile, uma usuhlangabezane nezidingakalo zakhe, uma usuvumile futhi walungisa futhi wenza izibuyiselo futhi wakubeka phambi kwaNkulunkulu, angikhathali ukuthi uthule kanjani, uselokhu enguNkulunkulu elindele ukubeka lokho kukholwa lapho. Usuyenzile imisebenzi yakho, manje ufuna ukubona ukukholwa kwakho ngemisebenzi yakho, ufuna ukubona ukuthi uzokwenzani. Uma ugcotshiwe futhi wakhulekelwa, uNkulunkulu ulindele ukubona ukuthi yini ozoyikholwa mayelana nakho. Hayi ugijimele phezulu ngesonto elizayo bese ugijima ngosuku olandelayo, bese umphilisi olandelayo eze adabula edolobheni, ulindele ukubona isinyathelo sakho osithathayo ekukholweni kwakho. Hayi uhambe ubuyele emuva ngosuku olandelayo bese uthi ngizizwa ngigabe kakhulu, angiboni ukuthi ngiphilisiwe. Awufanele umugqa womkhuleko, indawo yokuqala owufanele wawulungele okwamanje, awukholwa ukuthi unguNkulunkulu. Ungahle uthi mfowethu Branham, angivumelane nawe, isenzo sakho uqobo siyafakazisa ukuthi uyini, ngiyakubazi ngezithelo zabo. Uma umuntu ethi ungumKristu futhi abe esalokhu ephuza futhi ebhema futhi egembula futhi ekhuluma amahlaya angcolile futhi athi ingxenye yeBhayibheli ilungile nezingxenye azilungile, angahle ashumayele ivangeli futhi aphike ingxenye yeBhayibheli, usalokhu eyisono, akalungi okwamanje. Kodwa uma ngokuvulelekile uvuma ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ofanayo, nempilo yakho yasetshenziswa ezandleni zakhe ukuba ibe ngukuthi Nkosi ngilubumba, wena ungumbumbi, khona-ke cela ukuthandayo ukukholwa akusoze kwakugudluka kuyoma khona lapho. Nakuba imininingwane yobonakala iwa kusokudla nakusonxele, kodwa lokhu kukholwa okugudlukayo neze, ngoba uqinisekile ukuthi unguNkulunkulu futhi uma enguNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe. Angeke enze isithembiso bese yasephula. Uma enguNkulunkulu uzofanele asigcine isithembiso sakhe. Oh, ngiyakuthanda lokho, uzofanele ahlale naso. UJobe wenza iminikelo yakhe, wenze yonke into, wayazi ukuthi wayekahle. Futhi nakho kufika amalunga ebandla edlula, amanye amabandla amanye amahlelo athi, Jobe ufanele nawe uvume ukuthi uyisoni, ngokuba uNkulunkulu bengeke akuyeke ukuba ujeziswe kanje ngaphandle uma ubuyisoni. Kodwa uJobe wathi, ngikwenzile ukuvuma kwami, ngikhiphe umnikelo wokushiswa phambi kwaNkulunkulu futhi angisiso isoni, wayeyazi lapho ayemi khona. Kona-ke yonke into yaqhubeka nje iqhubeka ihamba ngamakhulu nje amandla, izama ukwehlisa uJobe nokuletha uJobe endaweni ayezophika kuye uNkulunkulu futhi aphike lo mnikelo wokushiswa. Ngawo impela umzuzu othatha ngawo umnyakazo phezu kwanoma yini oyivumayo, ukhombisa ubuthakathaka bakho, ukumngabaza kwakho uNkulunkulu. Ucela uNkulunkulu noma yini bese uhamba-hamba uyingabaza, khona-ke ungumngabazi futhi awusilo ikholwa. UJobe wayazi lapho ayemi khona futhi wama wagxila kuleso sisekelo. Akumangalisi uPruitt athi ehoreni lakhe lokufa, ngimi kuKristu idwala liqinile, yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo. Phezu kwalelo dwala eliqinile lokuvuma kukaJobe, ngisho nomkakhe othandekayo waphuma ngenkathi impilo yakhe ingasekho, namathumba lalindawo zonke kuye futhi waziwhwaya futhi waqalekisa usuku azalwa ngalo, wathi kwangathi lingekhanye ngisho ilanga, kwangathi inyanga ingahlala phansi ubusuku. Umkakhe wathi, Jobe, usulusizi kabi, awumthungani uNkulunkulu ufe. Wathi, ukhuluma njengabesifazane abayiziwula. Wayeqinisekile ukuthi wayekhona uNkulunkulu futhi wayehlangabezane nazo izidingakalo. Oh, ngizizwa ngigcwala inkolo. Wayazi ukuthi wayehlangabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu. Nalokho ngiyakuxazulula. UNkulunkulu wayevivinya ukukholwa kwakhe, uyovivinya kwakho, uyovivinya kwami. Kodwa uma sihlangabezana nesidingakalo zakhe, phendukani yilowo nalowo niphaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele, leso isithembiso sakhe. Uma ekhona phakathi kwenu ogulayo, bakabize amalunga ebandla, abagcobe ngamafutha futhi akhuleke phezu kwabo. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo, noNkulunkulu uyakubavusa, lokho kuyakuxazulula. Vumani izono zenu omunye komunye futhi nikhulekelane usuhlangabezane nazo izidingakalo zikaNkulunkulu. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bayakukhuluma ngolimi olusha. Uma bephatha izinyoka noma bephuza okubulalayo, akuya kubalimaza. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayosinda, lokho kuyakuxazulula. Qiniseka ngoNkulunkulu, yiba nokuqiniseka ukuthi enhliziyweni yakho ukuthi uyakholwa ukuthi leyo yizwi likaNkulunkulu. UJobe wayenjalo. Umkakhe wathi, amthuki ngani ufe na, ngani uya ngokuba mubi ngaso sonke isikhathi, uthanda kanjani uSathane ukuphosa lokho kuwe? Ngani awungcono kunoma ubunjalo ngenkathi ugcotshwa? Awungcono kunoma umunjalo ngenkathi labo bashumayeli bekukhulekela, labo bashumayeli abalungile endaweni yokuqala? Akunandaba ngalo bashumayeli, ukukholwa kwakho kuNkulunkulu ophilayo. Okuyikhona kusebenzayo, akusikho lokho umshumayeli ayikho. Kuyilokho uNkulunkulu ayikho. Umshumayeli akazange enze isithembiso, uNkulunkulu wenza isithembiso. Asikho kubashumayeli sikuNkulunkulu, nokukholwa kwakho ukuba ukhole ukuthi lowo nguNkulunkulu. Ngakho qiniseka ngoNkulunkulu, qiniseka ukuthi uNkulunkulu, nalelo yizwi likaNkulunkulu, noNkulunkulu usezwini lakhe. Futhi uJobe wathi, ukhuluma njengowesifazane oyisula. Wathi, inkosi yapha futhi inkosi ithathile, alibongwe igama lenkosi. Wayeqinisekile ukuthi wayekhona uNkulunkulu. Futhi ngenkathi sethole ukukhipha lokho emlonyeni wakhe, imidumo iqala ukuduma nemibani iqala ukubanika. UNkulunkulu waba senkundleni, kuhlala njalo kumbizela enkundleni, wahlala wathula isikhathi eside. Yilokho akwenzayo. Bukani lesikhejane samamelikana aboshwe isihoko, abazenzisi abasontayo. Angithukuthukele kodwa isono sithukuthelisa noma yimuphi umuntu okahle kuNkulunkulu. Angisithukuthelele isizwe, angibathukuthelele abantu, kodwa angithukuthelele udevele obangelele izinto ukuphuphuthekisa abantu. Lababelusi abezimpuphuthe nabashumayeli bebavumela bezedlulele nohlobo oluthize lwesayensi encane yezenkolo enziwe ngumuntu. Ufanele uzalwe ngokusha noNkulunkulu ayeligcina izwi lakhe. Sibona njengoba ebalolozela, ufanele uqiniseke ukuthi ukhona uNkulunkulu. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu bese bemphika amandla akhe. Lona usiphekelayo wesifazane omncane wayazi ukuthi wayenguNkulunkulu, njengoba leyo mbiza yayehla yehla yehla yehla, imininingwane yayiye ngokuba mibi kakhulu, mibi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Kodwa uNkulunkulu wayekudedele ukuba kube ngaleyo ndlela. Uyathanda nje ukwenza lokho. Uyathanda ukubeka ukukholwa kwakho ekuvivinyweni, ukubona ukuthi uzokwenza kanjani kukho. Akudedele ugcotshwe futhi akhulekelwe, bese ke akwenze ube mubi kakhulu. Wathi, woza Sathane, beke ekuvivinyweni, ngiyazi uyangikholwa. Akabusiswe uNkulunkulu njalo njalo. Ohe, beke ekuvivinyweni manje, yazi wathatha izwi lami. Ngakho abengakusho lokho ngawe na, wakusho lokho ngoJobe. Wathi, yenza noma yini kuye ofuna ukuyenza, kodwa ungakuthathi ukuphila kwakhe, ngokuba ngiyazi uyangithanda. Wenze umnikelo ushiswa, wenze izidingakalo, wenze lokho engamtshela ukuba akwenze, futhi uyakukholwa. Manje muginqe phezu kwamalahle uma ufuna ukukwenza. Wasusa yonke into kuye uNkulunkulu, wakuphinda kabili ngenkathi sekubuyisela kuye. Impela uzokwenza. Ubeka kukholwa kwethu ekuvivinyweni, ukubona ukuthi ngabe sikholwa ngempela yini ukuthi uNkulunkulu. Lo wesifazane omncane akungabazeki wathi ngikhulekile ngikhulekile yazi ngikowezizo ongafanele khubulani uJesu wakhuluma ngaye eBhayibhelini wathi babengene abaningi yini abefelokazi emehleni kaElijah na kodwa wathunyelwa koyedwa kuphela futhi wayengowezizwe. Oh wathi ngiyakhuleka mhlawumbe ngenkathi esebone lelo qebelengwana elincane lokugcina ukufa kwase kuvele kungenile esangweni futhi kungena emnyango okunye ukuluma kanye okungodwa bese yena nendodana yakhe bafe. Sengiyabona ubusuku bonke khuleka leyo mimoya eshisayo ivunguzwa nomhlaba uhwangukile nabantu bekhala futhi bememeza emgaqweni. Wayehamba-hamba edabula endlini, wambuka umfana wakhe omncane, wabuka amapijama akhe amancane, onke eziphumela nezinyawo zakhe seziqhubushile, wabuka izandla zakhe, uqobo sezishwabene. Wayemuva naphambili, kodwa wathi, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngeze konke akuvuma kwami, ngenze konke abekudinga, ngicela ukuba izimpilo zethu zibe ngezenkazimulo yakhe, uNkulunkulu umbonile. Bonke abanye babo bayephume futhi benomdanso omkhulu ndawo-ndawo bezenza bahle benebhayisikopu yethelevishini isimanje noma okuthize beqhubeka nezwe kodwa lowo wesifazane wayeyedwa noNkulunkulu. Kwasa wathi umfo omncane kathi ekhala ubusuku bonke efuna azokudla ngizokwenzani ngokhweshana lwempuphu olulodwa na? Yazi, leyo mpuphu yayinguKristu noma imuphi umfundi weBhayibheli uyazi ukuthi uKristu wayengomnikelo wempuphu. Nalowo mnikelo wempupho ufanele ugaywe ngetshelo kugayi elikhethekile. Nalo lize linqume lonke noluncane ucezu lohlamvu ngokufanayo ngoba uJesu Kristu uyena izolo namuhla naphakade futhi lonke ikholwa lekukholwa lokho futhi liphumula phezu kwakho. Haleluya! Ungaba nayo yonke eyakho indala, inkolo ebandayo, ayiyo ngegama ufuna ukuba nayo. Kimina ngikholwa ukuthi uKristu uyena izolo namuhla naphakade ngenza isinqumo ami ezweni labaphika inkolo ngisalokhu ngikhole ukuthi unguye izona namuhla naphakade. Lawo matsha kugaya asika konke okwaye ogucu okufanayo nje ngoba uyafana unguNkulunkulu ofanayo ayenguye ngaleyo nkathi unguye khona manje kulokhu ukusa uyohlala njalo efana yayichaza lokho ke impupho. Namafutha achaza umoya njengoba sazi ngokuka Hezekiel 4 kanjalo njalo yingaleso sizathu sigcoba ngamafutha ngumoya. Kuyini na? NjengoJohane Ngcwele 4, ubaba ufuna banjalo ukuba bakhuleke kuye ngomoya nangeqiniso uJesu wayeqiniso. Wayengumnikelo wempupho, nala mafutha ayengumoya, nomoya uqutshwe leqiniso, uzofanele ulethe okuthize, kuhlanganise ndawonye kwenze icebelengwane. Oh! Kuphi ukholwa kwakho na? Uma izwi likaNkulunkulu lishunyelwa ebululeni balo nokho ebandleni lalo, ukuthi uJesu Kristu uyena izolo namuhla naphakade nezwi liphumela impuphu enamafutha ukuba uqube nayo kungaba nje ukhweshana noma kugcwale isipuni kodwa noma ngabe kuyini kungokwangempela. Manje sekulungele ina, sekulungele isiphambano, sekulungele umhlatshelo kwezokunikela, yilokho ozofanele ukwenza. Uma izwi selishunyayelwe futhi onomoya futhi kuqutshwe ndawonye kungumhlatshelo wokuzinikela ukukhipha konke ubuhlungu, ukukhipha konke ukugula, ukukhipha yonke into ephambene nezwi likaNkulunkulu bese uma phezu kwakho. Udokotela usho lokhu noma okunye akwenzi nomncanyana umehloko yima phezu kwakho ngoba uNkulunkulu usho njalo impuphu iyafika unawo amafutha ukuxubanisa ndawonye. Manje ngizwa iphimbo kusemuvanyana nje kokusa iphimbo lakhuluma naselithi phuma uyegcekeni bese uthathe izinkuni ezimbili. Ngiqaphelile umbhalo wathi izinkuni ezimbili na isiphambano. Unempupho namafutha kodwa uzobizela ukuba asebenze manje asebenze ngakho noma ngabe akungakanani onakho impupho eningi noma amafutha njengoba uwadinga kodwa uzofanele usebenze umhlatshelo wokuzokunikela. Izinkuni ezimbili ezikhathini zakudala abakazi bayithole indlela engcono yokubasa umlilo uma uthatha ukhuni bese ulubeka lunqume ukhuni olokhele phakathi nendawo uhlohla macala omabili amandiya abasa umlilo wawo. Ngike ngawubasa isikhathi esiningi ubusuku bonke gulukuqu nje ngithathe ugodo bese lolu ngale indlela nolunye ngale leyo ndlela bese ngilokhu nje ngilufunqele emlilweni lapho lusha. Lolukhulu kwakusiphambana izinkuni ezimbili iBhayibheli lasho iphimbo lathi hamba udabule igceke bese uthatha izinkuni ezimbili. Isikhathi esifanayo phezu kwentaba kwakukhona iphimbo ladumayo phansi kumprofethi leselithi yana emzini ngiyalile ohe bobabili balalela kukhona okuzokwenzeka bobabili bayalalela. Uma umshumayeli eshumayela izwi nomuntu olemukelayo alikholwe futhi asebenzele phezu kwalo kukhona okuzokwenzeka. Uma uyisoni uzofanele usindiswe, uma ugula uzofanele upheliswe, ngoba uNkulunkulu wakuthembisa uma siqinisekile ngoNkulunkulu njengoba aqinisekile njengoba enguNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe impela. Manje-ke ukuyala kwakungukuthi hamba uye emzini ngokuba ngiyalile umfelokazi wabhoboka umbono phambi komprofethi nangu eze ehamba akazi ukuthi uyaphi akwenzi naye muphi umehluko uyalalela nje. Akazi ukuthi izinkuni zizobe zikuphi kodwa kukhona izinkuni ezimbili egcekeni ndawo ndawo. Uyasuka uphumela egcekeni uyaqalaza oh ukushisa kanje pho ukumemeza ukuvela emzini abazilazili basebusuku bengena lapho behamba bephangelana bephuza amawayini abo kanjalo njalo. Ubuka ezansi nomgwaqo akaboni lutho uthola ukuthi olulodwa ingxenye esiphambane umhlatshelo okuzikunikela uthole isini esincamo ukhuni futhi ngenkathi yecosha lolokhulu lwesibili oh kufanele ukuthi kwakuhaqabele kanjani ukufa kulele emnyango yena nendodana yakhe babezodla uthwezane olulodwa leqobelengwane elimahadlahadla bese befa kwakuyilokho kuphela kwakho futhi ngezinye izikhathi kukhona impela phakathi nokuhaqabala ukuthi sizwa iphimbo. Ngenkathi ecosha lolukhulu lwesibili weseqala ukubuyela emuva okukhona iphimbo elivela ngale kwesango lathi ngilethele ingcosana yamanzi ngesitsha. Waphenduka ukuba abuke nalezi zinkuni ezimbili esandleni sakhe nempuphu namafutha kuxutshiwe futhi sekulungele wathi wayekulungisile ukuxuba ndawonye. Yilokho ke izwi nomoya kuzofanele kuxutshwe ndawonywe kubekwe phezu kwesiphambano somhlatshelo kwezokunikela ukuphika noma yini ephambene nalokho ukucelile kanjalo. Ngikuxubanisile manje ngizolanda lezi zinkuni nalelo phimbo lathi ngilethele ingcosana yamanzi ukuphuza ngesitsha. Uyabuka futhi ubona indoda imile yayeme ngaphesheya kwesango izihlathi ezondile inantshebe inempandla ibuka ngaphesheya kwesango nesiqephu esidala sesikhumba semvu izisokwe ngaso yayibukeka sengathi yayiwuhlobo lomnomzane omdala ohloniphekile onomusa. Wathi ngizokwabelana amanzi ami nayo amanzi amaningi okuphila uyavuma ukwanika noma ubani ukutshela noma ubani ukuya noma kuphi. Umzuzwana nje nomzane uqala ukubuyela emuva nezinkuni esandleni sakhe nephimbo laduma futhi awabelani ngamanzi akho kuphela kodwa ngilethele ucezu oluncane lwesinkwa ngesandla sakho isinkwa sokuphila amanzi okuphila ngabe ayengawo ukuphila na wezofa masinya nje uma lawo esebhubhile. Ngilethele amanzi akho futhi ungilethele isinkwa sakho sitholane lapha na sifundo sine singasithola na funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nakho konke okulunga kwakhe ezinye izinto ziyokwenelezwa. Ngilethele ingcosana yamanzi yocezu lwesinkwa usiyaphenduka ke emkhoqwebeni kwakhe sengiyamuzwa ethi nomzana into enjengale wena wehlukile emadodeni angike ngawabona namadoda engiwezwa ekhuluma ubonakala uqinisile impela ngento oyishoyo. Kodwa nginempuphu eyenele kuphela ukhweshe nje namafutha agcwele isipuni nje sengikulungisile futhi ngizokupheka ngalezi zinkuni ezimbili futhi ngizokudla mina nendodana yami bese sifa yilokho kuphela enginakho. Shiswani khona-ke okulandelayo kodwa ngilandela icebelengwane elincane kuqala uNkulunkulu kuqala ukunandaba ukuthi noma ubani omunye uthi ukuthi noma yini enye into ukuthi noma yimuphi ubufakazi obubonakalayo ukuthi kubukeka kuqabele kanjani noma kungaba yini thatha uNkulunkulu kuqala izwi lakhe kuqala uDokotela wathi angikwazi ukusina kodwa izwi lakhe kuqala ngisolo kakhulu ngisifebe ngumgembuli ngisidakwa izwi kaNkulunkulu kuqala noma izono zenu zibomvu ziyakuba mhlophe njengeqhwa zibomvu tebu ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu kuqala uNkulunkulu hamba ungilethele icebele ngwana encane kuqala konke onakho kulethe kimi uyavuma ukukunikeza ezandleni zakhe na impilo yami konke engiyikho sekineminyaka ngamashumi amahlanu obudala uyavuma kulempranem ukubeka kimi na niyavuma nina abantwanyana ukubeka impilo yenu kimi na niyavuma na ningakwenza abantu abagulayo na ningabamthemba na bekani mina kuqala letha ucezu lwesikwa ngesandla sakho bese ungilandela ingcosana yamanzi wayibheka kwakukhona into ethize atshelwa yona ukuthi leyo ndodo yayikwazi yayikhuluma ngakho uNkulunkulu uyazazi izimvu zakhe uqobo izimvu zami ziyalazi iphimbo lami ziyazi noma ngumbhalo noma akusiwe noma kulungile noma cha uyaphenduka ngokulalela yilokho uzofanele ukwenze futhi ngenkathi ephenduka ukuba ulalele lokho umprofethi athi akakwenze kwase kuvela umdumo ezulwini ukuthi wonke umuntu uyabuka ukuba ezwe ngokuba nakho kuvela umdumo uphuma emphimbweni lo mprofethi ukuthi sonke isono nawo wonke umuntu ogulayo olangazelele ukuzwa isho kanje inkosi sikulangazele kanjani ukulizwa ukuthi abantu bahlala kanjani esigwaqeleni sami singena ekhaya bathi woza kulo mnyango indodakazi yami ikhonje ingane yami hey yahle kakhulu isho izwi nje ungalisho kanjani ngaphambi kokuba libe semlomeni wakho na ubuzobe uzisholo wena ngesingawe kodwa bayakulangazelela ukuzwa lowo isho kanje inkosi nakho kuza ngaphesheya kothango ngoba wayelalele nokwaqabala kwabhoboka isho kanje inkosi imbiza ayizukuba emthi noma uphiso loma kuze kube usuku inkosi uNkulunkulu athumela ngalo imvula emhlabeni oh induduzo enje pho wenza icebele ngwane ulike umprofethi wabuyela emuva wayesenza okunye kwendodana yakhe naye uqobo base badla futhi baphuza nenqwaba phezu komhlaba wavelaphi na kwafika kanjani lapho na ngokwesayensi ngitsheleni ukuthi ivelaphi leyo mpuphu avelaphi lawo mafutha na angena kanjani kulelo sophiso na wayewathulule oma njalo ekuseni wethula yonke imbiza yempuphu njalo ekuseni futhi yayoma kodwa lapho esebuyela yofuna enye yayilapho yayivelaphi na thatha uNkulunkulu ezwini lakhe qiniseyanga uNkulunkulu ungumdali ungahle ukuba ulahlekwele kungabi napilo kwakho ungahle ukuba ulahlekwelwe yinhlanganyelo yakho mthathe ezwini lakhe qiniseka ukuthi unguNkulunkulu izikhathi zokuhwaqabala esibuka manje zingahle zingabukeki zihwaqabele kakhulu uma nje uzothatha izwi lakhe futhi uqiniseke ukuthi unguNkulunkulu eGermany kanye ngabona isithombe futhi sasihlala njalo singidida umdwebi waseGermany udwebe isithombe esibizwa ngokuthi izwe lamafu futhi uma usibona kude ebangeni singukuhaqabala akubukeki kwesabeka kunakho konke okwake wakubona amafu nje ehlangene ayingxakancake uma usibuka ebangeni elide kodwa uma usondela ngempela uso siyashintsha amaphiko esingelosi ashayisana zicula uhaleluya enkosini ngakho ukuhwaqabala kuyilokho ngesinye isikhathi uma sibuka ibanga elide sibukeka sihwaqabele futhi simnyama kodwa thatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi uqiniseke ukuthi uNkulunkulu bese wenyuka usondele kuso uzothola ukuthi singamaphiko ezingelosi nje eshayisana wayethi akabe njengoba wayenjalo ku-Abraham wabizwa ukuba anikele konke ayinakho akubeke e-altare lomhlatshelo mhlawumbe ubizwa kanjalo kulokhu ukuza dela izindlela zakho dela ukungakholwa kwakho dela konke onakho bese ke uthatha amafutha nezwi bese ukuxuba ndawonye bese ukubeka phezu kwe-altare lomhlatshelo wokuzokunikelwa uzothola ukuthi kuzobiza uNkulunkulu enkundleni njengokuqinisekile njengoba ngimi kuleli pulpiti kucabangeni sisakhuleka.
Have you a need today? Have you a need greater?
Unaso isidingo namhlanje na. Unaso isidingo esikhulu kwedlula ukuba ungasizuza ngokwenyama na. Ngabe imali iphathi kakhulu ngokuthi awukwazi ukukhokha irent yakho na. Ngabe abantwana bafuna izicathulo ezintsha futhi awunayo imali yokuzithengela na. Ngabe imbiza MT endlini yakho nophiso seluthi alome na awukwazi ukuthenga ukudla kwemfuyo yakho na futhi kukhona okungalungile na khumbula yena weza isithembiso.
Are you sick and the doctor says it?
Ngabe uyagula udokotela uthi udinga ukuhlinzwa na awunayo imali yokukwenza na kulesidingo. Ngabe uyisoni na ngabe isidingo sakho sikhulu wazi ukuthi uma uNkulunkulu engahle abize namhlanje uyolahlwa na ngabe ungumhlubuki obaleka uNkulunkulu na futhi uyazi ukuthi usonta ebandleni elithize kodwa uyazi ukuthi awulungile unembeza wakho uqobo uyakutshela ngokwezi ukuthi awulungile futhi unesidingo ungawadelele lamazwi awele emhlabathini enameva noma emadwaleni izinhliziyo ezingamatshe kwangathi angawela komuhle umhlabathi ovundlile. Uma ugula futhi udokotela uthi awukwazi ukusinda futhi uthembise uNkulunkulu ukuthi uzomkhonza zonke izinsuku zokuphila kwakho futhi uqinisekile ukuthi uNkulunkulu woza uhlangabezane nesidinga khalo sakhe. Uma unesidingo kuqala ungenza yini nje kakhulu njengokuphakamisa isandla sakho uNkulunkulu ukuthi unesidingo sethethe uNkulunkulu anibosise asikhuleke.
O Lord, justice.
Oh Nkosi, njengoba nje ngiqinisekile kuleli pulpiti kulokhu kusa, yazi ukuthi bekungeba khona nesisodwa saleso zandla ziphakamayo ngaphandle kwakho ukuba ukwazi ukuba wena unguNkulunkulu. Wathi akuthengiswa yini imizwilili engaka nezindibilishi ezimbili na? Pho niwedlula kakhulu kangakanani umzwileli? Uzibone kakhulu kangakanani izandla zalezo zidalwa ezifayo indodana yakho uJesu yazifelayo uzibone kakhulu kungakanani izandla zabo kunoma ubungenza kumzulili ukuba ubuwile kulokhu ukusa. Ngicabanga ke dazini lemizulili belingithengisele ngupeni kulokhu kuso ngoba akekho oyifunayo futhi kube nenkathazo ngokuyincwaba kodwa uyazi yonke wazi zonke izimpaphe ezisemzimbeni yayo wazi zonke izinwele ezisekhanda lethu. Oh Nkosi, phendula umkhuleko bamaqiniseke kulokhu kusa ukuthi wena uNkulunkulu futhi ngumoya wakho. Kwangathi uFifi nobukhazikhazi balenkolo yosuku lwesimodeni ingqakatha usuke kubo bethi oh ngisonta ebandleni elithize thize uNkulunkulu kwangathi lokho kungafiphala engqondweni yabo khona manje kulo mzuzwana wodwa kwangathi bangashazisa ukuphila okuphakade khona-ke bezofuna ukuthi bakulambele ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyini futhi baqinisekile ukuthi ukhona uyaligcina izwi lakhe.
To the sinner may they repent.
Esonini kwangathi zingaphenduka masinya zilungiselele umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu futhi wethembise ukuthi uyobapha umoya ongcwele wakusho Nkosi uyasigcina isithembiso sakho. Kukhona umhlubuki oqinisekile ukuthi unguNkulunkulu nokuthi babezulazula kwangathi bangenza namhlanje ngoba wathi noma izono zenu zibomvu ziyakuba mhlophe njengeqhwa zibomvu tebhu ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Futhi uma kukhona labo abagulayo kwangathi bangaqonda ukuthi wena uNkulunkulu uyaligcina izwi lakho ufanele uligcine izwi lakho njengoba bezibeka ubona uqobo namafutha abo umoya okubo uvuma ukuthi bayakholwa. Kanti-ke futhi nanezwi esinkwa sokuphila esiphumeleleyo uKristu ogayewule bona iTestamente elidala iTestamente elisha ukukhombisa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Kwangathi bakaxuba lelo lizwi namafutha umoya abanawo bese-ke bema ngezinyawo zabo i-altari bethi yilokhu kuphela enginakho Nkosi ngiyakuletha. Oh, ukuthi uzokwandisa kanjani, ukuthi kuzombiza kanjani uNkulunkulu womlando kule yonkundla, ukuthi kuzomenza kanjani uJehova sukume nenhliziyo evuvukalayo, ukuthi nginomntwana ozongilalela ngimedlulisele esivanweni, futhi uyafakazisa ukuthi uyangithanda, futhi uyangikholwa, uqinisekile ukuthi nginguye. Ngokuba kuthiwa oza kuNkulunkulu ufanele akhole ukuthi ukhona nomvuzi walabo abafunisisayo, siphe khona kuleli hora njengoba sikunikela kuwe. Futhi manje sizakhothamisa amakhanda ethu nalabo abasekudingeni kwanoma yini, ningama ngezinyawo zenu ofuna ukubeka manje uma ngingaqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, uma ngiqinisekile ukuthi unguNkulunkulu uzogcina isithembiso sakhe, insindiso, uphilisa noma ngabe kuyini, uma niqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, yimani ngezinyawo zenu. Uma unomunye ofuna ukumkhulekela, yima ngezinyawo zakho. Uma uqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, yazisa isicelo sakho embuthanweni yabangcwele, uyakwenza njengoba uma kokwakho. Ngiqinisekile ukuthi unguNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uyaligcina izwi lakhe, futhi ngiqiniso ukuthi isicelo sami ngizosibeka phansi kwegazi khona manje. Uma ukwenza lokho, beka sonke isono, sonke isono ukungakholwa, ungahle ube yilunga lebandla, kodwa ngiqonde isono ukungakholwa kwakho. Ukubeka phansi njengomhlatshelo, uzonikela ngakho, uza esiphambanweni, uzonikela ngomhlatshelo manje konke ukungakholwa kwakho. Bese ukunika yena, futhi wazi ukuthi ukhona, futhi uqinisekile ukuthi uzophendula. Uma ungowalokho, phakamisa isandla sakho, yiba ulokhu ungayo leyo ndlela.
Lord, thou art God. Here's their oil and their
Nkosi, wena uNkulunkulu, naka amafutha abo nohlambu lwabo, kuxutshwe ndawone, bakuletha esiphambanweni, lapho umlilo kaNkulunkulu uzowela ezinhliziyweni zabo, uma bekusho ngempela lokho, futhi uqothule lo mhlatshelo. Uzonyakaza enkundleni, uphakamise amanzi acashile, wehle uvele ezulwini njengenqola yomlilo, uzozamazamisa onke amazulu nomhlaba ukuba abavuze. Njengoba bema nezandla zabo ziphakeme emoyeni bebonisa ukuthi bayakholwa, futhi bazibeke bona nazo zonke izicelo banazo i-altari lakho impela. Oh uNkulunkulu wezulu nomhlaba, mahluleli wamazulu nomhlaba, impela umahluleli wezulu nomhlaba, uzonikela ukulunga impela, uzoligcina izwi lakhe, wena owazi izinhliziyo zabesilisa, izinhliziyo zabesifazane, izinhliziyo zalaba bantu. Nkosi uNkulunkulu, ngiphakamisa izandla zami uqobo, ngokuba ngiyazi ukuthi nginoguquko lwenkonzo manje, futhi ngiyakholwa ukuthi ukhona. Ngikubonile umi ngaleya ensikeni yomlilo. Ngikubonile uhlolisisa izimfihlo zenhliziyo yabantu. Awukaze wehluleke nakanye, wakwethembisa ngenkathi ukwenza ngaleya phesheya komgwaqo lapha, ngenkathi uqala ukusebenzana nokwenza lezi zinto, futhi wangivikela emhlabeni jikelele, jikelele, jikelele. Ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu, ngiqinisekile ngalokho. Ngizinikela mina uqobo nalaba abantu nomhlatshelo wakho konke enginakho Nkosi. Uwe kube yinkonzo, ngiyaqala futhi Nkosi, ngihamba umhlaba jikelele, ngisize uNkulunkulu. Uma ngikukholwe ngokungesikho noma ngasiphi isikhathi, ngithethelele ngezono zami, ngithethelele ngokungakholwa kwami, ngiyazi ukuthi ukhona, futhi ungumvuzi walabo abakufunayo. Kanjalo ngivuma izono zabantu bami kulokhu kusa, ubuthakathaka babo nobungangabazi kwabo, njengoba bemi nezingalo zabo zisemoyeni, ngivuma izono zabo, Nkosi, nabo bonke ubuthakathaka bethu. Thumela umoya ongcwele phezu kwethu nophawu lokuvumela kwakho ukuthi uNkulunkulu, futhi ulapha manje ukuba usemukele, nokuba usithathe usifake ezingolweni zakho, nokuba usihlenge kukho konke esikulahlileyo. Uma kuyimpilo yethu wangathi ungayibusela kayikhulu uma ungumphefulo wethu wangathi ungayenza kithi njengempahla eqhakazayo ekhanyayo egcwaliswe ngomoya ongcwele ukuba iyiswe phambi kwenkulunkulu uma ungakholwa kwangathi kungaba ngokuthi uze kithi futhi inkosi singukholwa ukuba sigudluze izintaba siphe khona inkosi siyakholwa ukuthi uyanyakaza umoya ongcwele ugcwala swi kulendlu phezu kwalaba bantu nasezinhliziyweni zabo uhambisana ukuba bemukele uNkulunkulu ophilayo lokhu sikwenza egameni likaJesu Kristu.
Calvary, send this home, cool.
Kusho ngempela na nekwamukela na phamisana sakho uthi manje ngiyakwamukela ngiyakholwa
lapho nginyathele udidekele kumnyama kwempilo izinsiza namacala oke kimi ima wena ngumholi wami Sabo kude abuka lowe ungavumela nini ngiduke ngisuke eceleni kwakho osuke wakho
asikhothamisa amakhanda ethu emva kwalona olukhulu umlayezo osika kanzima oluhlaza futhi ukhishwe ngendlela eyisankula kodwa uyiqiniso futhi uma ngokuzithoba nikholwa ukuthi enikucelile ukuthi niyakwemukela ningalokothi neze nivumele lutho lunifuqe lulisuse kulo mgwaqo oqondile yimane khona lapho akunandaba ukuthi bengingashumayela kangakanani noma bengingenzani kumbe noma yimuphi umuntu bengenzani akusoze kwasebenza uze ukuvume njengempahla eqondene nabo uqobo kukholweni lokho ngenhliziyo yenu yonke yonke into ebeniyifisa uma nizivumile izono zenu uNkulunkulu usenithethelele ningabe nisaphinde nikungabazi uma ungumhlubuki ubuyisiwe kulokhu kusa uma nidinga umoya ongcwele khona-ke babhathiswane egameni likaJesu Kristu kukho thethelelo kwezono zenu lelo yizwi likaNkulunkulu akazulishintshela bandla hhayi nahlelo kumbe kungaba nanoma ubani omunye lifanele libe ngalelo ndlela sifanele sihlangabezane izidingakhalo zakhe hhayi izidingakalo zabandla izidingakalo zakhe yilokho esifanele sikwenze wathi umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ugulayo uma ugula ngikukhulekela umkhuleko wokukholwa awukhulekile enhliziyweni yakho uqobo futhi ukholwe ngivume yima ngokufanele kukho uzofanele kube ngaleyo ndlela kukho ungakuthatha akunandaba futhi kubukeka kuhaqabele kanjani wena uthi awu kungahle kube sengathi ngisagula lokho aku ngaphaphiko ezingelosi nje abuthene ndawonye yilokhu kuphela uNkulunkulu esimweni sesibusiso kubukeka kuhaqabele kube sondela kakhudlwana kukho bese uyakubuka futhi ubone ukuthi akusuye yini uNkulunkulu emi lapho egcina izwi lakhe manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngizophendulela inkonzo kumfowethu uNeville umelusi wethu.